Welcome to the UMT podcast, the UMT under the Mgumo Tree podcast. Yeah, it's Euclid, niko kwa Mike, tuko hapa na very lovely people. Mutaji introduce ama nito introduce?
When is that introduce?
Ah, the man, the myth, Simonje. Tuko na Simata hapa. Visitors, two visitors. Moja ni Gloria. Ama unaendanga kwa jina ingine?
Where is that you introduce?
Susha sema jina yangu.
Kuna
name.
Real.
Hiyo ni common name.
And na tukuna efi.
Mbuliro ama? Aizi.
Ati anaitua?
Nini ulisema Gloria Mbuliro.
Hey, crazy. Tukuna efi pia hapa. Say hi.
Hi.
Okay. Nivo. Oh, awe ingine wamechelewa. Maumbu wao.
Plus wewe pia.
Aisi mwata, si mindo nimeanzisha.
Okay.
Anyway. Yeah. It's been 2 weeks. We are here.
Kunga 2 weeks.
Sindio. But sasa, nani anataka kutuambia kuhusu how they've been? Yo, lazima tuanzange na kujuliana hali.
Kwa salamu. Ni homa tu.
Homa? Uko na homa?
Nimekuwa na for the first G, how long? Haijai pona.
Walai?
Manze, shit.
Lafu sasa simuata, happy is ulitoa happy.
Wa?
Ako window stage.
Wa? Hizi ni gani mmeanza bana? Hujali mental health?
Unjua mmesema homa, tuwezi jua kani homa ama ni homa.
Najua pia inakuanga.
Crazy.
But ni ukweli.
Zime yo mic.
Real. Ni homa walai. Unjua mi inakua rea kusikia Simota kuna homa. Simota
ni homa juu iyo.
Homa ndi ukua na Simota.
Opportunistic offices.
Shut up. Kai. Zini yo like yo kutravel lafu kurudi. Kisumu kuna joto.
Kushwa si malaria. Ndio,
si malaria.
Your worst.
Ukishikonga na malaria unapata homa.
Simata's worst enemy.
Did he survive? Kaa ije nishika nime survive.
Okay.
Hili nishiko na any other thing lakini si hiyo.
Eh, malaria. A worthy adversary. Umeona kitu kituangushia huyu jamaa?
Mawe ndogo eh.
Mawe ndogo inaweza kuangusha.
Oje itekwa na mawe ndogo.
Oh,
cool. Hata ukitembea?
Sijawahi.
Hata ukitoka kuwa happiness.
Hey, Chris. Sijawai jikwa.
Pole. Kumbe huko na uluya mingi. Kutu na uluya mingi. Kiswaili nyingi. Na ulipata B minor.
Smota nilikuambia in confidence.
Shit. Oops.
Zuri ya neza beep. So, niyo tu ni homa ndo imekua?
Ah, homa tu. Nothing much, eh. Kugangana tu na maisha bana.
Kwanza mimi ndo nimerealize kumbe kosi rahisi.
Ndio umeanza kusoma?
Eh.
Finally.
Niliambiwa exams zinaanza leo. Kijiji
kilikuwa na hope again.
Kwani wali lose?
Hawajai kuwa nayo.
Unajua mimi ndo nakuanga hiyo fundraiser wa kichanga. Wanakuwa wameniaminia sana.
You know wanajua uwezi iba. But yet wanakutegemea.
Wow. Wow.
Oh, nangi ata sijika umeenda kwa
hizi. Kwani unataka tutegemee nani? Leni?
Oh, ni lost cause.
Wow.
But sijivili huo mtu bada kwa live sa hii walai. Nizo choices zake zote.
Yeah, mi sizi ambio hivo. Personally, sizi ambio hivo.
Bada jafika, so nitamtusi vili nataka.
Real. Lakini namsikia. Unajua huku wanonge. Ama
siwa. Ungesikia kitu inahema hapa heavily, lakini sijasikia.
Yeah. Ile siku tulipanda stairs.
Shit. Mulio kijana. Anyway, mimi nimekuwa tu saa kiangu itakuwa mbaya.
Oh.
Yengine sikuwa. Najua mulini miss.
Oh, by the way, ulihata. Mwana tuku miss. Tuliku this?
Maikosa.
Mulini
this lakini ilizi beep zote.
Ndiyo maana.
Ilizi kata, edit.
Sawa, yeah. Lakini mimi ni kitusiwa mimi. Hadi ni
bora to edit. The fans love it.
mi ni kitu sio
nani hizi taka kutusi yuko I mean look at you
hiyo ni hate speech, hiyo ni hate speech. Mi wiki yangu wiki yangu ijakuwa mbaya. Mimi njoo ndo nimeanza kusoma
nini
data science and analytics. But najuanga juzi nilipatana na cut paper, paper ya cut ya TVET.
Cut paper ya TVET?
Nilijam paper ya cut.
Ya TVET?
Yeah.
Si ukuwa na nini?
Mzee, walikuwa nafanya sijui nini. Environmental.
Environmental?
Yo ni unit.
Inaitu environmental?
Sikumuki yote. Environmental management. Science. Hadi ikuwa na science management, tuseme. Okay. Wanauliza, unajua wanauliza vitu...
In short, wanafundishwa kuwa kumakanjo.
Usiseme, but... mi was pissed, man. Mi niko hapa nikifanya vitu ngumu, man.
Siunge fail exam, basi.
Nikifail exam, kijiji wanacha kulipa fees. Ni agreements.
What after sponsor?
Hey, manzi. Next time, next time.
Next time.
Mm. Gloria, how have you been?
Nianze leo, ama.
Maisha yako yote.
Unaweza tuambia maisha yako.
Kwanzia leo, nikirudi nyuma.
Why not? Mm.
Kwanzia leo ina-involve simu wata.
Yeah.
Sasa nimedu.
Alikupigisha yeah. Kone ya wezi. Tumota sinikuambia wachi otabia.
Sikuwa hapa karibu thigo ya tekwe nyara. Jusikuwa.
Insi ya kutekwa nyara.
Karibu. Nijuni nilipiga simu mapema. Otherwise, sasa kijana diange kuja leo.
Ati unasikia tu simu hata, acheni huyo, huyo ni wangu huyo. Namjua.
Anyway.
Nimekuwa sawa. That's it. Hivyo tu imagine.
Yeah.
Ulianza na kusema.
Nimeona nikianza leo, atanichukia.
Hai.
Na, ajasema ati sikuchukia already.
Okay. Ini haimata.
Deo.
So, imekuwa sawa. That's
it's your... a big person, but it's a small thing.
What?
Okay. Crazy.
What? Okay. Anyway, imekuwa sawa.
Imekuwa sawa.
Apart from leo, nimeambiwa nifike 3:30. Nikakimbia all the way.
Ulikuwa hapa 3:30?
3:30, on the dot. Alafu nikafika hapo kwa entrance, kakumbuka, oh my God, the people I'm dealing with. Watafika kesho.
Oh, no.
But nilifika 3:35.
Alifika 3:35.
Imagine, alifika 3:35. Hata kuniambia nifike 3:30.
Time keeping.
Nimesimama
hapo. Yuko umefika 60 minutes
later. Wee, susikie, susikie, susikie. Mimi nilikuwa watatu hapa. Bado kuna watu wajafika. At this African timing yangu ikuwa that bad.
Sijika hii 3:30 niliandika 4:30 ama.
The moment Lenny alisema atakuwa.
Najua ngati tokio hivyo.
The moment Lenny angesema. Wana mzee.
Ana sneak in na ndani tuwezi muona.
Real. Kovite mko. Okay, so tumeongeza mtu mmoja kwa watu wenye kwa hapa leo, Tige.
Hao wengine bado wameenda supermarket.
Wameenda super. Wameenda super. Umeambia Mawia, umeambia Mawia ani ako wapi?
Lenny lazima achunge hiyo tumbo.
Eh. Mawia anachunga nini? Okay. Tige, how are you?
Niko fiti. Sibi na mini itadi sujui. Vitu mingi zimefanyika kwa maisha.
First born ali kamu.
What? What? Shindwe, first of all. And no.
Usiseme shindwe.
Sahi. Sahi shindwe.
Okay. Okay, fair enough.
Yeah. Otherwise, ni kungangana tu na maisha.
Aren't we all? Aren't we all ngangara?
Yeah.
What? Atungangani hote na maisha.
Mezapote kwanza. Otherwise, I did mess up vitu zimefanyika this week, but nisawa tu. I'm still here, that's what matters.
Still alive?
Yeah.
But unjo uweja jifanyi introduction vizuri?
By the way, tunasemanga...
Gina.
Gina, age, level of education, married, single.
Level of education.
Number of children.
Number of children if there is. Married.
Adi nyo mekufa.
Hey, hey. What did they walk into the fuck?
What?
Wow. Hata huyu amekufa. Sana sana huyu amekufa
born or unborn. We don't want to know.
Below 28 weeks.
Shit. Yeah. Damn. Below 28 weeks. Okay. Hiyo ni mbaya. Na mzazi anakutegemea. God damn it.
Maybe so far.
Hai. Maliza.
Ashasema Gloria. Gloria Njoroge. Level of education.
Classics yoyote.
I'm like 19. I'm still a child.
Shit.
I'm 19.
Uko 19?
Matayari uko na... You know what ni sawa.
Uko 19?
Niwe nyamaza.
What?
Sijasema kitu.
As long as you're not part of it, don't talk about it.
Okay.
Real.
Married. I'm not married.
Unafanya nini maisha?
Oye, wacha tu. Nikiongea, mtaniambia nitoke nje kidogo.
Haujazi space kama lini?
And when ningesema let's address the elephant in the room, but hayuko.
Yoni ta kusema, yoni namwambia.
In between me na wewe.
Wala, in fact, hadi akiingia saa hii tu, guy.
Shite ni mme record, so bado kuna evidence.
Oh, shit.
Yes, yes, ama. Mkiniongelesha kando vizuri.
Smarter we editing out zenye ya nataka zikuwe out.
I still have a lot against
you. Bae, niko na beef na yo kitu.
Like I care.
Uli beep out jina ya mtu, kitu nzuri ikisema kumhusu.
Ehe.
Duka beep out
mwenye. Mbona watu asikie kitu nzuri? Eh?
Ati?
Mbona mtu asikie kitu nzuri?
Hizo mbaya ndo tunataka. Wewe mbona unasema vitu mbaya?
Mbona wewe ni mweusi?
Shit. Damn.
Exactly.
Ni nature. Ni nature, man. At least mimi ni mrefu kidogo.
Just true.
Eh,
yeah,
I know.
Wewe jamaza. Shit. Zalua na jinsi za mwanaume bwana.
Oh my god.
Well, damn.
I see no lie. Play on.
Ivesha hapo. Mimi si diss mtu leo.
Real.
I'm not dissing anybody today.
Hakuna mtu amsema mawia ni mfupi.
Low budget boina.
Atua.
Boy.
Low budget boy. Boina. Eh. No watch your better half wapi?
Hey.
Mawia ni kaa fifth, so the other four fifths.
The other five fifths.
Kwa?
Wee?
Bada amekuwa makuwa lift ama...
Mawia sultima ukuji na wig this time. Guy. Sultima mawia ukuji na wig, kwani?
Yeah.
Sulisema? Oyo, it's your hair?
Yeah.
Okay. Idi fun fact, kuna ka kabiti hapo hivyo. Mali kwenye leake. Kaza kai mkono uingie ndani.
Real.
Shit. Hey, watu wengi wameingia kwa room.
Na Ted.
Si moja tu. Yeah.
Hi guys.
Hi.
Can I just
Real.
Salam.
Mwanataka kukaa.
So
Lenny, how are you, Lenny? How are you, Lenny? Lenny, how are you?
Fine, thank you.
Eh, changa tobacco mzito. Shit.
Where's it
bring?
Go happy bye.
Fuck. Shit, mnanifinya bana.
Yeah, by the way, wezi ambia Lenny hivyo.
Ni Ted alikuwa anifinya, si Lenny.
Umboa.
Finally, 3:30 imefika.
Lenny Bedume chelewa.
3:30 imefika.
You are worse than an African woman.
Hey bro, mbona unaanza matusi? Ngombe. Hey jamini.
Mawe umeleta njaa kwa podcast.
Nimekuambia low budget boina.
Hey boina kwa juu.
Boina ana nywele.
Boy. Wewe bwana unajulikana.
Mimi nipewe clips zangu bana wewe.
Sunday kulia.
Lenny ameingia na Winyes.
But the Winyes hi.
Na Ted.
Hello.
You're good.
Una introduce kwa tu wa familia.
Nimekuja hapa na
Lord, nimekuja jeje yenu sio mimi msalimiane. Say hi, say hi.
Bas.
Ukosha maliza, si ndio? Okay.
Level of education alisema.
Alisema yeye akisema
ni msanii.
Kijiji itakuwa very disappointed.
Ah. I'm very proud. Aina nini?
So Boro sikuwe msanii. Jana kuna mwenye amepanda mata akatuimbia. Hey, Jesus.
Ngoja, ulipanda mat na badala ya kupatana na pasta.
Zii, sikia liko hivi. Mimi nilikwenda kushuka. Si nimesimama nimeenda hapo mbele. Juu nimekona kwa nyuma. Eh, nikaonumsa akiongea na dere, sijui akimwambia. Nikasikia dere akimwambia, wewe waitisha ruhusa waulize kama unaweza waibia. Eh, niko like medi bro, una try nini? Eh, juu nisikia kuwaibia. Si msapere. Akiingia na speaker akatugotea. Kimanze mimi naitwa Marvin, mimi ni msanii. Mimi rap naikanga instrumental na freestyle na mu rap gospel. Akaga instrumental ya kuna. The first line ilinichosha. Wasanii wanaimba wako kwa ia ia. Oh my god. Alimba for like 3 minutes niko mbele yake. Rafiki yangu kwa nyuma yake. Ya naisha. Mimi siwezi isha. Niko mbele yake bro. So
mbona usiishe?
Mbona? Ah, nilijambia please. Ambia ni marafiki wenu wanaezaenda TV taki. Masomo ikatazi lazima kuwe msanii.
Jeshi, requirements ni 32 teeth.
Wale
kuwe na mbio. Sababu
lakini in case kwa unajua mse naongelea na muziki yake na kutouch, mfollow pale YouTube Marvin msanii.
Wala turudi jikoni kwa turudi jikoni.
Oh my goodness. Anyway, simo taendelea, I'm sorry.
Ni mechelewa bebe.
Ah, wacha
so,
mimi
niwashow. Ati wewe, wiki yako mwezi.
Kuchelewa jasikia, mimi acha njitete. Nilifika tao by 12:30. I was waiting for these 3 idiots.
Why?
Eh?
Tukuje.
Eh?
Tukuje.
Si, huyu aliniambia ako karibu.
Wewe tutakuamini aje na saini 4.
Wewe ndio shida.
12:30 to 4:30. Mbona unaacha watu watatu?
Sana sana ile ng'ombe ya miwani. Yeye aliniambia aje, aliniambia niko hapa.
PS msimangi miwani just saying nini?
Eh?
Mawia.
Okay, sawa. Wewe ulifika saa ngapi?
Eh?
Tige alifika saa ngapi?
Tige. Alifika, sikumki temba tunasema alifika 20 minutes before him.
Saa ngapi? Tige ulifika saa ngapi?
Mawia. Mimi sikuambia mlingoje.
Around 2.
Okay. Tige alifika 2.
Sikia 2?
Around
2 to 10. Exactly. Eh, yeah. Wewe ukafika 2:30.
Unze alifika 2:20.
Sawa, either way ni mbele yenu. Bado ni mbele yako.
Wewe ngoja tuelewane.
Mimi yangu iko mimi yangu
ilifika saa ngapi?
Ilifika 3 kwa sababu kulikuwa na mama wa prayers. So tulishuka kuwachukua alafu wakakosa kuchoshia kwa bus. Sasa wakaanza kushuka wengine wakisema hapana tunaweza enda.
Kwani wewe kiatu yako unaweza step hadi tao?
Sawa wacha. So sasa jawa mama wa soko, ni wa soko wa maombi. Sawa. Tukachelewa hizo 10 minutes tukiona kama tutawabeba.
Shida ni yeye just saying.
10 minutes ilikuwa ukafika tao 3.
Eh.
Loving town mpaka hapa haiwezi chukua 2 hours.
Si ni dead na jazz yake.
Oh yeah. Hadi umevaa jazz wezi zua.
Speak for jazz yuko. Umeona quarter finals. Wametuua.
Hiyo nimengoja.
Hiyo
Yoni mengoza.
Wewe.
Zii, but mi nasema.
Watu watu na Chelsea kwanza tunyamaze.
So, watu wana vikombe wa nyamaze. Ted enda home.
Nisa, hadi tusiongele hiyo kitu.
Zii, but mi, as much as mi hate on Arsenal, mi nataka hii zone mtoke na kitu serious. I hate Man City ni umanataka, zii, staki
hivyo wa shinde. Don't we all.
Mi nataka Arsenal wa bebe league, champion na Real. That's what I'm saying.
Ah, Real wamezoea, pay at a Dortmund.
Okay, Bayern. Ah, ametoka kinyozi. Ametoka kinyozi. Ai.
Enyewe. Enyewe. Tulisema tutakopa 330.
Yeah, this Kenyan time.
137. One man shilibo is showing up.
For that ndio unafika mkuu.
Ulikuwa naoga.
Ana nyeleja kauka bado.
Acha niombe umzito. At 310 ameniambia ashaitisha boda anakaa.
Kwa nini ndo ulikuwa unaendesha boda?
Akotao boda hadi hapa. 30 minutes kienda sana. Yaani sahi ni 437. Sijui ni boda ilikuwa inaenda na reverse ama ilikuwa na flat tire.
Ni alikuwa ameenda kuinunua.
Anyway, ni sawa.
Wewe?
lenye unapandanga alafu nakuuliza imeleta how much asi basi twende uniwekee mafuta pale mbele.
Boda linishianga mafuta nikienda exam.
Unapandanga boda?
Wewe unapandanga nini? What the hell?
Damn.
Yupo. Wewe simu ataendelea.
Yupo na ndege.
Avieta.
Usha umenipata. Umenipata. So yeah. Ma, where do you have anything to say about how you've been? 2 minutes tops. 2 minutes, Mawia. Can you contain it to 2 minutes?
Ijakuwa dramatic week.
Shine your head, it's a crown.
Yeah. Niba.
Sutame mwona. Sulitema una tustua leo na hairstyle.
Sisi wig.
Yeah, betustua kweli kweli. Ungekua uba na sisi. Tumisha. Tumisha uba na 10. We have discovered things.
Let me tell you, men are just
black holes. What?
Atu amekuwa tu akicheza na nywele the whole time.
Vige amekula nywele.
Ataka kufungua salon.
What?
Vige alikuwa cheka kama huyu akapinduka. Eh, Vige amemeza nywele bro.
So utatuonyesha your style.
Hapana.
Tukweke kadi the face of the episode.
Ah.
Okay.
Tabibu na lady.
Na mwingine. Weleni, sio umekuwa sawa?
Eh? Mbona assume? Ujali
uko na dem?
Eh, yeye sijakuwa sawa.
Ndio hiyo basi.
Wait, ati.
Ah, okay. Okay, mimi sikuwa kwa nini? Sikuwa kwa conference tunaongea kuhusu nini?
Thige. So uko na normal WhatsApp? Uko na text zote. Tena hawa si wajibi WhatsApp.
LGB.
Unakumbuka nikisema tulikuwa tunaongelea nini leo?
Yes.
Unakataa
nini? By the way,
mimi na Mawia tujui.
Ngoja, si nilisikia GB WhatsApp zilifungwa or something.
Si ndio maana huyu jamaa ana kitu.
Ngoja. Ndio maana sikizo ni texting good morning. Kila siku ngo anamkia good morning.
WhatsApp GB.
Ted.
Enyo umetoka timba.
Peleka tobacco huko tafadhali. Na kusikia.
Sasa unakoa bila decorum.
Uko watu kila mahali.
Unakofwa.
Nyongo na kamnyonyi.
Wait, what?
Good.
What's up?
Sasa simniambie basi.
What's up, pombe?
Lini?
Simesema tukuambie.
Si ndio lini?
Ati lini guy? After episode bro.
Sawa.
Last week niliona mtu akiachwa kwa mat.
Oh my god, we are always here for that.
Via text message. Na hiyo text message grammar ni mbaya.
Wow. Oh my days.
Wow.
God.
Wow.
Dunia ni mbaya, eh?
Hey.
Hey, you're in the kanisa. You go to church. Usha sema same. Acha story.
Your grammar.
Smart wenda church. Tunakanga naye kwa nini?
Unajua tulikuwa very wrong.
Wanaume wa kanisa.
Ni kama zile watu wa Amna haya.
Ile ya Bebs. Smart and
Smart sing.
Eh, yeye.
Achi.
Sipendele.
What?
You'll play it back.
Kanyele.
Yeah,
lazima sema niliendelea. Si mimi nimeambiwa.
Sound bar. Okay.
Ah. Ngori.
Eh? Nitaleta kwa mat.
Gramba. Sikumbuki hiyo gram ilikuwa aje, lakini ikikuja hata nikiongea nitawaambia tu.
Mimi niliona
mseko. I think our relationship has passed away.
Actually saw someone kwa mat akiuliza dem ama nakusumbua.
What?
Dust. Walai.
We. Ati ama nakusumbua.
Wewe si kila mtu uko na homa ni yako kana kufa.
Nimekuambia kaswende kameingia. Wewe kuna outbreak.
Ati kuna outbreak.
Zi kaswende huyu ni ngumu. Huyu labda kifaduro.
Shit. Yadidi.
What the hell?
Is journalist kidding?
Faduro.
If had you got I think whooping cough.
Wait, let me know as you tuambie kifaduro ni nini.
Si ni whooping cough.
Kifaduro.
Kifaduro.
Ah, so nime assess your symptoms na ni kama uko na kifaduro.
Kama popunda. Broom kifagio.
Unauliza broom. Ufagio.
Ngoja, kifagio na kifaduro. How?
Chilibwa.
What question? Ulienda shule gani?
Ngoja, nani unasaidia gavana wetu kazi? Nairobi we are cooked.
No wonder tunakula kwa kila siku.
Yaani Nairobi endelee lakini gavana atupose rude impulse. Hai. Ati kifagio.
Uko serious?
Ilikuwa tu swali honestly. I mean,
hiyo ni ujinga.
Ndio ndio shida. Ungeniona kando.
Ngoja sielewi.
Ngoja nisikie mwisho.
Yaani mvua
parapanda.
Yaani parapanda.
Eh ngori.
Parapanda ikuja saa hii. Hapa ni
shilingi. Unajua wanaweza kwa washaenda wote.
Mimi niko na swali. Wanaweza kwa washaenda sisi tumebaki podcast.
Hebu imagine. Wanaweza kwa washaenda wote.
Tunataka kwa vibes. Sio umeacha magari hapo nje.
Simweta, umebaki dunia solo. Utaduni nini?
F1.
Wala isi dunia the road, everything is the road.
The first week.
But that before we want to get lonely.
Yeah, nita enjoy kila kitu.
Easy wongo. Utafuata na magrasshoppers ingine funny.
Ni sawa.
Umesimangi bibili.
Does he roast?
Survival. Goja, survival.
Kibaki solo utavaa nguo.
Ni kibaki solo? Mbona nivae nguo?
Goja, goja. Like, I'm baki solo yeye peke.
Si mwota. Si mwota.
Iyo kitu.
Yeah, helicopter, helicopter.
Why are you like this one? This
one? Lenu na shanga mbona una demu.
Yeah, helicopter. Zi, lakini wosu mesema utafaa nguo kibaki solo.
Mbona uvae?
Una haja gani ya kuvaa?
Na usi, of course, uno.
Never back to default.
Eh?
Real.
Eh.
Shida ni ufanyi wa lafu watu warudi.
Hata wao wako ndeve. Hata wao wanarudi ndeve.
Wakupati uki helikopter hapo.
Anapona fanyi upepe.
Unaitumia juzo sabe ujabebo.
Yombi utajipata Twitter.
Ngoja dige. Si unajua ule Tales of Sonic. Vile anafanyanga miki ya.
Simwata.
Chilibu anaweza clap to heaven.
Quick question.
Uliza.
Quick question. So assume upate accident. Upate tu accident. Na ifamu. Iyo restu yako. Lafu mjonge ikatwe. Like just in the process.
Itakatwa na nani?
So, no, it just in the course of accident.
Yoni nakata. Yoni nakata.
In course of accident. Akachuma tu kuji kati chuma ingine. If you know what I mean.
Iron sharpens iron.
Sasa.
Pause. Tunaleta wapi sasa?
Utamka, where's my cock? Utamka tu, where's my cock? Yani,
oh my cock. Where's my cock?
Wejua, siwezi pata accident. Jo kuna watu wa boda around, siwezi pata accident.
Oh, real.
Oh, guys. Na kuna watu wa Chelsea pia.
Niko.
Kweli.
Anyu wate mwonge, tuwate na muna niambia nini. Ukona trophy ngapi kwa kabati? Mama kwa kona vikombe mingi kuliko timu yako. What?
What?
This is why grown men play rugby.
Wait, umemuliza mamake yako na kikombe nyingi kushinda timu yake. Mama yako ana vikombe.
Babako ana ndio.
Pause.
Half time.
Okay guys, we'll see you in the next episode.
Time out.
Babako kazi ni ya vieta.
Tunaomba kujitoa kidogo. Hali ni hiyo. My lord.
Yaani ni me sweat.
My friends.
Ukanda mingia in mode.
Wa.
Ukanda tu ku point. Leni alisema Arsenal City mkubwa tukiwa kwa Uber. Karibu mtu wa Uber amwambie, you know what?
Ilibidi nimesifu wazanali bwana. Wange niachia kiromo.
Nakwambia who is this?
Hadi unako. Ni
fake. Sigara mkubwa.
Shit.
Nani ngoja? Hawajasikia hiyo. Aki ya nani?
Hadi.
Hakuna haijasikika.
Siongei.
Hadi si mbaya.
Haijasikika.
Ah, mimi niko sawa na hii upin coffee yangu.
Hebu ileta nikwambia ni mbaya.
Mimi hakuna shida.
Radu unaitoa? Eh, buda. Unile kwa kiosk kuna mtu ya sport. Anaipiga ile ruka ilitoa na idaka.
Usijali, we are cancer in the making.
Usijali, we are cancer in the making.
Wa. Ngoja ni ile ya flavor. Unadhani kanta pita kuja na expressway?
Mbona mbona hizo vitu
zipo? Hiyo double situation. That's a plain to
kuambia
single.
Yuko zile flavored drinks zako
ati
kisi pineapple. Kitu yonje pineapple.
Ya nani?
Isha yonje pineapple.
Ya nani?
Exactly.
We, ya nani we?
Zile tunaonanga.
Flavored drinks za nani?
Anyo unapita nko barabara ukuja home. Every Friday.
Za nani?
Anyway, yuko tunajua wewe upenda flavored drinks, flavored water.
Vitu za matunda matunda.
Wow. Nuko kunywa iced tea na figa.
Sema eh. Yes, yes, yes. Yes.
Yes.
Unaishi Karen kama muuni. Eh. Unakunywa iced tea saa ngapi? Eh. Ama ni chai imelala
dirisha.
Trungi imekuwa ndimu.
Very strong tea imelala. Ati iced tea.
Ile ile mimi ya nimemtengenezea strungi akaniuliza you also make wine.
You also make wine.
Sijaelewa hiyo joke. Sioni vile ni funny but okay.
Una ni rich kid aelewi.
Nimejua hiyo mimi lakini sioni kama ni funny.
Sawa.
You want to talk?
Hiyo ni shida yako wewe pia ungeisema.
What?
Mwangi umetoka wapi hapo?
Unje leza kunja utoje kwa mtaa.
Hiyo ni funny, hiyo ni funny.
Anyway.
Wah.
Mbona mko na vita kwa hii room by the way? Like
wewe mbona una vita?
Real.
Si peace, peace is
nini? Unazuba unazuba unakufa.
Unanyongwa na creeps.
You rest you die.
Real, you rest you die.
Anyway. Tiki tulikuwa tunaongelea nini leo?
Uli sema unataka kuongelea kuhusu mapenzi.
Mimi nilisuggest.
Unisuggest. Okay, nilikuja na backup tunakujua.
Mimi suggest, mimi sikusema. Okay. Zi lakini wewe unajua itafini kama tunaattack mawia na leni. So,
jamani, yeah, unani classify aje na mtu ana nywele.
Okay. Na baki pakio
kwa.
Wait, mbona nazile?
Wewe
jiko mtiru hii route ya kwenda Limuru. Mnaona hizo long sticks kwa za white boy. Demo na kutoa hizo cobwebs.
Demo anafika home anatoa nywele kaa jacket anaangu.
Lazima uyere.
Anaifanya ku inatoa vumbi.
Cheki mauya hizi wigs. News yosha.
Eh.
Alafu mnazianika kama nguo.
Kwani washangi wigi yako simota?
Sidai wig. Una nani ni wig?
Wewe una nywele.
Wewe unafaa kuuliza wig yako iko wapi kwanza?
So unaiosha like kama nguo?
No. Venye ungeosha nywele normal but of course you would know. Sasa shika shampoo.
Ako na fudi.
Unajua je?
Hauna.
It's very disturbing. You
chukua tu shampoo. Unaiosha kama please you come and to me anga conditioner but depending on what you own depending on what wig you own you can wash it and then like dry it using heat
si
lazima wanike kwa jua
cha swali
mawia mawia quick question just wait pause let me digress for a second what are you conditioning umesema una condition una
forehead
guys
I mean you can
honestly miss you mwana mna DC uko you should appreciate him inyole imekaa inyole
mwana imekaa that's wrong
for Euclid
ina mbona imekaa
eh
inafaka imegrow
na hata Gloria Kanda kuonyesha city za dready
eh wewe mawia niko na swali kuna hii story this typical stereotype nasikia kuhusu wig ati ukikaa kwa jua sana utaanza kunuka tumbukiza ni ukweli
no but you remember
si mnaka tumbukiza
ushaitembea sijui hizi wigs mtaziona zikiuzwa wapi mnajua zile wigs zinauzanga kwa barabara zile zenye zilikuwa za 90s video vixens
Alibaba
leo ya wakamoto
have you ever seen that old very old wig
kai au unajua je kila mtu kuna saa kila mtu alikuwa na nini wanawake wote walikuwa nazivaa
zile zenye mpaka kuna ile ya malines ile ya nyongeza
ile mwalimu wa English ile mwalimu wa English
eh hizo mzee
I got it
hizo sasa genuinely hizo zinanuka
simota kumbuka tu ule mwalimu wa English alikuwa anakatia pale class
mwalimu wetu alikuwa shosho
alikuwa anuka mdomo
hizo sasa Hiyo ka style
hiyo. Huyo mwenye unasema aliyokuwa anavaa wig. Ndio maana simota relate. Ndio tuendelee.
Ah! Mwenye alikuwa anifundisha
ni simota.
Eh! Mwenye alikuwa anifundisha ni
Sumbuato!
Really guys, really.
Can you show the scratches?
Really.
Anaingia doma na anapata gaboje katika kitanda lakini Simwata ametandika. Simwata ni form 1. Simwata should be example your people.
So bado mko jealous man.
Kumbe story ya mama huko anza juzi.
Actually hivyo venye Simwata amezita weave. Eh sasa hizo hata zile zenye tu zinashonangwa kwa kichwa yako. With like bad maintenance. Yeah, yeah, yeah. Yo kitu inaweza nuka.
Mnyoe tu ama mkwede na nikimati hapa.
Tuta consider.
Wethe mkwede tuwa nikweka dredi.
Ungeka mop chafu.
Utaka mop chafu, as he said. A dyed mop.
Mbuna mseme mop chafu.
Chafu
imetoka.
Utaka pudu lingine funny.
Wena unaka broomstick either way.
Oh my god.
No, it's a pull off. Me no it's a pull off.
Ezima we anaka cotton candy.
Flash on.
Nilione hiyo.
Si unono zile kofia za marasta.
Oh by the way,
this shit is apana.
Eh unavaa alafu
bas one people.
Nitakaa mwizi.
One love.
Nitakaa mwizi. Mimi
nitakaa mwizi.
Eh change kitu.
Wewe unakaa kitu imeibiwa.
Gai.
Mimi niko precious bas.
Yapana.
Nikuwa nangoja usikia pregnant.
Mujia walikuwa naiba 1973 walikuwa naiba vichwa za watu wa Senegal.
Uh-huh.
Na wanakaa vibaya.
Walikuwa naiba?
Uh-huh.
He was alive, don't question him.
Time ya Waldos walikuwa wachukonga vichwa zao machifu hizo ma communities wanaenda wanaeka kwa museum. Ndiyo watu wacheke.
Kitu lisaoma uliona.
Still.
Ya kuona alihepa.
Yani alikuwa chief.
Akikumbuka his fellow clansmen pale Senegal. Ujulize mbona Simota anakuanga Ujeri lazima anakuanga na hasira. Alipoteza everyone.
Simota alikuwa collaborator wa Gamjuzi.
Jidumbe ni kwamba mtonge hivi alafu ni kate yote.
Atazibi.
Ni toe yote
aliti akati.
The damage has been done.
Akati. Hey, Simona tunakupenda bado.
Real.
Ni huko na hiyo mapenzi yenu.
My brothers rest in peace lakini. Just saying.
Mekatilia alikuwa demu yake.
Mbaku the second.
Mbaku the
third. Simtunye is the third.
Simtunye. Ame mwita.
Simtunye.
And still to the top. Simwata. Aki. Mimi nimekumiss tu siwezi danganya.
Kana hiyo kunimiss huko.
Imagine tungesoma Simwata SST yake.
Kidogo tu alihepa.
Buganda Kingdom. Simwata.
My name is
Engor.
Wait. Yeah, ti.
Bila naenda ku BP kitu.
Wewe jua tu hii episode ikipostiwa ni 10 minutes, 5 minutes.
Eh, at a minute.
Bas.
An introduction.
Trailer to the next episode.
Bas.
Okay BP ni nini nitaeka kwa nini? IG. 10 seconds to hadi ijae. Guys, mwana ndo nafaa kututumia dile ro.
Nini napatanga kila kitu? Nini mnapata after ni maumbo. Hata hii episode ziwapei.
Sauta kulia.
Hata stay up.
Kana yo.
Kwa nyamaza wewe.
In fact,
teka bado nenda kulala nja.
Mwa.
Najua aje.
Pesa ilienda kwa wig.
At least ya kuna hypothesis.
Sielewi hiyo Kiingereza lakini yeah. Kwani yeah.
Umeshilipwa?
Guy.
Yangu ni Kiswahili si Kiingereza.
Eh.
Kifagio.
Lakini yeye
cheki zi. Don't shift this to me. Don't.
Cheki nasi uko na dawa tu ya kufanya tu watu wazime tu for 3 weeks.
What? Jamaa atakwenda. Wacha.
unaweza alitit vidonda zangu na KC mwogope. Buda nimeteleza na mbwa atileni ebu kuja na mogili wa KC kwa kidonda. What the hell man.
Lakini siko na alcohol.
Unajoni
kwa movie ya sio wanashutiwa alafu wanachukua liquor wana.
Iyo ni whiskey.
Iyo ni whiskey. Expensive. Whiskey. Ini KC. Ini KC. Yuko anikunyua.
Wee. Yuko just chilling.
Yubule niongea mic number.
Mwe kwa kofi ukazirai.
Karibu.
Kuzirai ni kufeni chilibwa.
Si kifagio.
Si bro. Sawa.
Najua Kiswahili man.
Eh? I know Kiswahili. Ongea Kiswahili episode yote.
You know Kiswahili.
Piti chonjo bro. I got it.
Ongea Kiswahili.
Ni Mluya.
Enyewe.
Hapana.
Umeona Mluya kikula pizza?
Kai. Lakini ndio Kiswahili hii episode yote.
Mume shikaje
funzo. Prove no Kiswahili.
Unataka kuwa DJ.
Angusha lines.
Hizo sinanga. Unangoja niimbe. Kwa huyo msewa matu.
Mavin msani guys. Aki tumejamisha simu wata.
Ajajam.
We, nyuma say, mulifa kwenye kuhusu ilikuwa?
Love.
Mapenzi, yeah.
Si, nini ndio mulikuwa host?
Muongelele.
Host ango.
Priest and pimp.
Nani wewe?
Yeah.
Ngoja.
Costa, je mimi niongelea mapenzi aje?
Exactly.
Nikakwambia Teda ongelee kushinda vikombe. What the hell?
Sasa lendi wewe ndio uko na maswali alafu shilikuwa anakuambia how to get.
Huyu anaweza niuzia stock.
On the matter of love.
Ama pia
on the matter of love, I have been every day nikipata.
Mawia unaongea kuhusu love.
Usikie.
Mawia. Love.
Matatu na love. Matatu na love zinaingia.
Kwenda na date konda.
Simo tu ziongea vibaya. Usha ipana rudi kapoa miwa kwa matatu.
Eh? Okay.
Sasa. Every time nimepanda mat, dereva ana insist kuweka patanisho. Dereva sikuizi wanaikanga patanisho ukipanda mat. So nimekuwa nikisikiza.
Yeah.
So nimekuwa nikisikiza patanisho nilikuja hapa na udako.
Oh, eh.
So. Yeah, easy.
Nakupenda kama suruali yangu ya ndani.
Actually, haiko that far off.
Eh.
Sasa. Eh, the latest one nilisikia.
Eh, if you unasikiza patanisho.
Unasikiza patanisho. Lakini wewe siwezi shtuka.
Unasubmit application. Unasubmit application.
Kuna snacks, nikamwambia kuna ugali, akasema hiyo ndio snack yake.
Kwani kuna episode ilikuwa tulimiss?
Walai.
Tutaangalia zote.
Hatuwezi shtuka.
Hatuwezi
shtuka.
Unakaa patanisho.
What the hell? Hiyo ni nini hiyo?
Pole, I'm sorry. Shilibu mzuri.
Huyu mwambie patanisho.
Najua.
Sikia.
Pia nafahamu.
Ni kama Love Island.
Tafadhali nafahamu.
But sasa through the radio.
Nafahamu.
Unafahamu. Unaelewa diki tunasema au unapayuka?
Naelewa. Mimi ni Mluya, Kiswahili ni natural. Unaona?
Amesema mimi naelewa Kiswahili ni natural.
Usi Mluya.
Lakini anyways guys, mimi niko na tu swali moja. Kiswahili
yangu.
Oh, sorry.
Kiasi.
Atulia tu. So
umekuwa on hold.
Naongea English. So anyways guys,
Kiswahili mkulemea.
Mbaya. So guys, this weird notion that's going around whereby, I don't know, you men can explain to us, whereby if a guy, tuseme mimi and another shorty are like going to do something.
Shorty?
And then...
Mimi ni Mluya.
Mwita kipusa.
Mimi na ini. So anyways, let's say me and a shorty go and do something, right? And I'm about to, you know...
What? We don't know.
We don't know.
Do what in fact?
Yeah. Tunaenda kujamiliana. And then...
Kujamiliana? What the hell?
Hey, that's Kiswahili. Google.
Kujamiliana. Si kujamiliana.
Kujamiliana is jamiliana.
Kujamiliana.
Google. I'm right. Shule nilienda. School fees ililipwa, my friend.
Mimi nilienda Alliance.
Alikuwa Alliance. Alikuwa Alliance.
Alikuwa desk mate yangu.
Fiti. Fiti. Real. So, question. Is it like a God, is it like something God gave whereby if a guy is going to like give you head and then notices
Mungu alipana head?
No, listen.
Oh, wait. Wait.
Sivo. Even talk about Sivo. Sivo, guys. Sivo. Sivo, I met a fuck.
So anyways, guys, question. Is it that is it like God gives an indicator to men? Because apparently, of course, as a grown-ass woman, you'll have to shower before you go see your man. Mm. But this thing is going around that apparently if you go see another guy and he's going to like give you head, or you're going to cheat on him and he's going to give you head, there's some kind of scent that comes out that's different to indicate that's not your...
Neza jibu kitu.
Is it true?
Neza jibu.
Is it true? I just want to know.
Nijibu. Nijibu. Umaye pita katikati ya gari nye heja endesho na gari meendesho. Unasikia kwa this burning tire na tire equals normal.
Unasema dema nanuka break.
No, hapo among in parables.
Zii.
Among in parables.
Misi shetani kaya wewe.
Anyways, is it true?
It's the same thing. Gari meendesho na gari jeendesho.
Umenusa gari kanyaga mafuta na clutch at the same time.
Huu ni mtu automatic hezi ya leo.
Uwe nyewe.
Uwe usionge hivo. Okay, ni kweli. But still. hey, but it's... Is it true, the question?
Ulikuwa nauliza hawa?
Yeah. Because apparently men have that sense. Women don't. So I want to know. Is it likewise for...
Uliza hiyo swali tena.
Is it... Okay. Tuseme, we una date mse, sindio? We una date mse.
Tuseme.
Mawia.
Tuseme.
Yani so funny kuzimwacha.
Tuseme una date mse.
Assume you're dating someone, right? And you cheat on the patron. Like that poor mse.
Patron.
Take it. Don't. You cheat on this person, right? And then now you go see now your man.
The same day.
Yeah, but umeoga after umaliza kazi
mwa. Kwani ni mnoma aje huyo?
Like umeenda ukachangamkiwa asubuhi, then unaenda in the evening.
Kuna juu story ya shift.
So now let me ask. And do you think your man will know if you've cheated on him or not?
Yes, I miss juice, na msi.
Sasa
I like the answer, honesty.
Anyways, apparently men have that sense.
Like
men can know through the stench that comes.
And
it's not a foul stench. It's not a foul stench. It's a different. As like no, it's not a foul stench as per se. Okay, it's not a foul stench as per se. Anyways, doctor, it's not a foul stench as per se, but how she used to smell to you.
Doctor, room with a madam.
And then she smells later on is different.
I think it's a pH thing.
Probably.
Wait, man, I don't know pH.
Wait, yeah, vagina, see, smell.
Oh, najua pH ni gani?
Nini? Najua pH ni?
Najua pH kianza na pH kiisha.
Sindio? No, Aisha,
nasiri na Aisha.
Si pH, pH, okay.
Like, at the beginning, pH ilikuwa gani na, you know, time mingine pH
kwa. Oh, no, I don't know, but I feel, maybe, I think daktari knows.
Unamita daktari.
Oh, sorry.
Unamsifu.
Nurse.
Munda jonte.
Sorry. Right. Let me use the right title.
Mkona chesna saline water.
Aya. Mganga akijua. Akijua. If she knows, I think she knows. But I think the pH is regulated by sugars or something. In the...
Wait.
So you should name Igula Miwa.
I think bacteria is
yes. Yeah. For girls, we know if a nigga cheats because if he cheats with somebody, he's gonna mess up my pH because of her pH. But now for you guys, I don't know whether you guys.
Na kiosha umuzigidi.
Ezi, aje kiosha aje.
Lombo.
Aje kiosha aje. Pena nafikisha mpaka kwa ovaries.
Wait, I'm not doing
it. Snoop Dogg.
Mimi naona tu sasa mkienda kitendo mnaanga na litmus paper.
Ikitani red jua ni kubaya.
Mbio tu.
Yaani
nikitani black
neba nasema fungua. Fungua.
Ah, ndio anapuliza kwani buni bige kwani hema.
Ai, bora red. Blue litmus paper turns red.
Na nilijua ni simwata nakunyambia.
na unajua je asimwata? Unajua je asimwata?
Oh, lakini to correct a wrong in your. Yetu si basic like sini
acidic.
Like this hose
it's between. It's in between.
Kwani mko biology class hapa?
You are acidic, neutral and basic.
Sasa
alkaline ni katikati. Ama?
Unajua bana unajua kiswahili.
Alkaline katikati, si ndio?
Oh, alafu basic
iko. Basic is between 8 to 14.
Oh. Nani ndio?
Wapi ulienda Alliance?
Wando ulipo, wando umepita
kwa Alliance. Alliance.
Ah, acha tu. Niko kwa mabayo.
Ulienda Alliance.
Alienda Arayo.
Wando mashari wa Arayo.
Mashari wa Arayo.
Sasa mkifanya na litmus, I think inafaa kukua red.
Shit.
Red.
You the red flag.
What the hell?
What?
Abgelewa.
What?
Boo.
Boo bro, boo.
Inafaa kwa maji.
Wewe ni sawa, ni sawa, ni sawa. Mimi nilianguka biology. So
slightly basic.
Hatuwezi endelea
ngoja. Na ikiwa black.
Kuna hii time yote
hiyo. Endelea. Hapana. Si ndio man body wewe pia wewe.
Na ikiwa black.
Kuna hii time yote.
Hapana.
Ya kutezi hizi vitu zote.
Wee. Wee.
Situ Google.
Hakunanga mambo ya iyo. Like, normally.
Shout
out. So, normally, like, for a chile.
Ongea kwa mic. Karibia
mic.
Ni chape.
Unade kutupiga?
Ni chape.
Mujua wali kuanga boxer.
Eh, sinye.
Boxer, ma!
Boxer, si boxer, boxer. Ha!
He needs some milk.
I know that's the first clap we receive
in wiki.
Hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey. Wanaume,
hapa inabidi katumanga meeting kidogo. Because atuwezi kubali hiyo.
Jilibwa na mwenye wa an arrangements conference.
Nani?
Oh my God.
Yako na gavana.
Wow, wow. Euclid what?
Nanda likuwa naongea.
Mhm.
Okay, kuna hiyo acidity ya demo kwa chini five change. Like it change, you know, that thing of yeast Umbwa. Infection linakuja. So that means that the
Umbwa times 2
acidity ime change. Unajua hiyo from one kama ulisoma high school that is kama ukupata e chemistry.
Una to judge.
Lenny, this is not about you. Lenny, this is not about you.
Kama ulipata? Itaongea Kiswahili.
Endelea.
Utakuwa umepoteza jilibwa.
For your information, for your information, nilipata B. B biology.
Euclid ulipata?
No manage to kidogo tu yani.
Yeye alifanya physics.
Ali ubuza alipata physics by the way na maths.
I guess your assumption ya jilibwa ni si let me just say sex is not sterile. Like it can never be sterile. So okay.
Just sterile.
Kukua safi. So sex, that's why you're told to use barrier method. So sex is not sterile. So if a guy...
Unaweka ukuta kani.
Upake sanitizer.
Cover difference.
Utasikia. Kutawaka.
Buda.
Itawaka moto.
Upake sanitizer lafu pate mmeparara nyi wote. Mgongani ito spaku wake.
Unaingia kazi kwa...
Una ipuliza kamso mei.
Una shaka moshi.
Let's get to
babe. Ukunene de solia pink. Abu leta.
Una maliza job neighbors wana moshi. Wana kuti.
Una sikia tu.
Unaweza kwa nini kwa hii na kume wake.
Una shanga mbona kwenye kuna nuko hospitali. Una shanga mbona room na nuko hospitali.
Kuna nuka nyama choma.
Ha? Sikia tena tukobeza ama. Umekuja na mturabu.
Eh, ngoza. Ukidishi dema nuke mturabu, hizo ni gani?
Okay, baby mtoka butchery.
Na. Unasikia leo ndio kuna craving za mturabu.
So out of pocket.
Katibari
bari ameweza kukilia
condoms.
Eh.
Zote zina condoms.
But okay, according to what?
Oh, kumbe ni hiyo.
I don't know. Okay, according to what I know. Correct me if I'm wrong. Apparently, we have you guys okay. Okay, the human body has healthy bacteria, right?
Yeah,
normal flora. So,
wewe kwenda.
Si lazima ushow.
Nadu joga leo.
Bacteria.
Oh.
Tulikuwa na
wewe. No. Imetoka tu. Imetoka. Imetoka tu like. Awe adiwe nyamaza.
What? Anyways, so when the bacteria reacts with the sugars that are, I think it's in your vaginal walls or something. Like, it reacts with those sugars, it produces an acidic. Acidic.
Niuluya,
Swahili, Kiingereza.
Niuluya. Niuluya.
Guys, pardon me, Niuluya.
Unakuwa na sugars uko down. Amesema sugars.
That's what I'm saying.
Shida mluya, chai kila mahali.
That's what I'm saying, correct me if I'm wrong. So it reacts with those sugars and it produces like an acidic thing. It's acidic. So that acidity is what maintains the, I think it's the, I wouldn't say like prevents you from getting sick or something like that.
I'm a flora
na mesema. You
are to. Unasikia sugars unikataa miwa.
Shilibwa. Shilibwa.
Mhm. Simota jonga itabio kupata ukedi utaacha.
Like so.
Ditabia.
Ditabia.
Sisi kwenda kutumia pesa.
Ya nabii. Ni
bure niko nazo.
Wow!
Simota na tusina pia anatuambia yeye codeine, lean na drugs, drugs. Kumbe ni ARV.
Shit. Mnaribu wewe.
Mnaji popping pills. Eh, kumbe jana anatuacha. We love you man.
Ubwa.
Ndugu niponye. Kivaduru.
Wewe. Shit. Tu pause kidogo. Ka breather tu kidogo. Shut
back,
up.
Back to love guys, back to love. Uh-huh.
Wewe, kwa tu stick to one person, kwa loyal.
Me I'm loyal to myself.
Ima na pH ungejua.
Ah by the up.
Amu magu kiungo kwa chini lately.
Unakaa slowly.
Amekuwa kinotice, amekuwa kinotice.
Alafu akiulizwa anasema I just met some fire pussy. Kumbe.
Kumbe kumewaka.
Some fire pum pum.
Mzito unaenda shot cool. Unatoa strong tea.
Jamaa ananyora anasikia ni kana fire bend.
Wana kwa hapa tu. Hot water.
Hey.
Shit.
Zitukwe serious guys.
Mimi ukwe serious.
Mimi ni kwa guys.
Remote. Yeah, natuja strong.
Mimi me I'm loyal to myself. Niko.
Uko na craving za mtura
leo. So unajibabaisha mbaya sana.
Mimi sina kwa guys. Smart. Shout.
Ni unataka kwa una craving mtura.
Ah, zizi.
Oh.
Lakini sasa ina focus with religion. Na pesa. Nenanga church guys. Church
ni kwenda. Unja kwenda kusnap kanisa zii kwenda church.
Wewe ngoja zii nafaa kumaanisha nini
wewe? Nenanga church we have the cross Tuesdays.
Uniona hapo
jioni.
Tuesday.
Yeah,
we have the cross Tuesday.
Tuesday. Tuesday. Don Bosco jioni 6 p.m.
Acha nifungue snap yako ya Tuesday.
Fungua.
Wait, a church man.
Fungua.
Saint.
Yeah, Don Bosco hapo hiyo. But your church,
unano watu wa helicopter ministries.
Bro, but you know FYI that church is a bougie ass church.
Though. I know, sasa when you're chaka ni wa David Kill Goliath Ministries.
Huh? Bougie ass church though, for real it is.
Don Bosco.
Ni Don Bosco. Don.
Hey. Mna klapiano huko?
Sim klapiano huko nje. Muklapiano huko nje.
Wewe.
What, mko jealous?
Yeah. As I mean, hey, my friend.
Shilibwa yeye.
How many fire boom pussy can you handle?
Fire boom pussy. Kuna sound cover ibs cartel.
Shit.
Vibes anaachiliwa guys.
Aje aachiliwi.
Nimesema amen, nimesema ana. Jua Kiswahili.
The charges were dropped. It's not confirmed. Hakuna
chance ya kuappeal case ajaachiliwa.
No, the charges have been dropped. It's been confirmed they've been dropped. Wewe
unakataa. Wewe unajua kusoma. Nani ni wewe uko kwa court?
Unajua na sauti moja ndio alienda alliance.
But here that but you know.
Ah, you maribu maribu.
Kwanza namtafuta.
Labda alikuwa huko vibes ya kifight.
Hakuna hizi mbaya hivyo tena. Yes, I'm Jody sis. See how his jaw looks. He's sick.
Simota na kana single hot grab bado.
Sasa hiyo concert, hiyo concert itaweza.
Niko hot grab, unakumbuka hot grab?
Eh.
200 in one, CD moja.
Bana.
Nilikuwa na noise vitu kwa jam hapo ya university kitambo.
Simota mwingine basi. Amekuwa kinunua kitambo.
Sasa sasa zilikuwa zinazua hapo rukua pana tu jamaa fulani hapo anakaa tu hii maisha tu hadi yeye ameipiga.
Euclid akinunua peremende unanunua hot grabber.
Eh hey, ilikuwa inashika mzee hot grabber alafu
ni
robot. Shit, hot grabber na robot hazingeingiana. Ilikuwa hizi ma DVD.
Bas.
Times za DVDs. Shilibo anajua uko mezani.
Umesema DVD nikakumbukile nini ya? Ati ukiweka DVD yangu ati alafu stima zipotee.
Ulikuwa unachukanga ulikuwa unachukanga hiyo play unaenda kulala nayo.
Yeah shit.
Ilikuwa so risky. Those days jaribu.
Yeah yeah yeah.
Lakini mlikuwa watu wapi hizo vitu?
Nini?
Ulikuwa mtu
graba.
The worst mimi najua ni like
mimi nilikuwa na issue moja hizo zilikuwa.
Nini?
Walikuwa wanatengeneza.
Buda kwa kena Euclid unasikia tu. Tap now.
Eh?
Eh. Okay, amjio.
Amjio. Hatujui.
Hiyo ni gani? Ama hiyo ni haleluya.
I'm done. Gone.
We imagine God ya haleluya.
Shit. Ai wafula.
Ai wafula.
Nakuja.
Mbona wefue?
Zizi. Akinafra. Wachako. Kuchako.
Anyway, Uganda bro.
Mimi sijuo. Wanakaa wote the same.
Zii, like weird thing. Msuze niliona wapi, lakini inaitwa aje, title za nguo za Kenya ni mbaya.
Uliona wapi?
Africa African monkey getting pegged. Inakuanga hizo, inakuanga very yeah, very.
Mtu atoka bibi wenyewe akutwa.
Nini mnaochingi hizi? Nini mnaochingi hizi?
Shit.
Wale ziongo, hizo radio ziko appealing bro. Like
who naendaka kuziona?
You are.
Yes.
Wewe tutafute umse deal.
Check umse deal.
Sikia.
Itabidi na Efi mko na kazi. Two people each. Mwenye mnadhani anaweza tamani Leni.
Inafaa kumini nini yo malaya?
Waambie yeye ni mfani na kuna podcast. By the manze.
Mimi najali huko jana.
Mimi nakusakia deal. Sitaki
ya kweli. Nitawaambia wewe ni mfani. Side moja na side nyingine tena yeye ni Ted. Mwajua iwezi.
Ngoja ati nini?
Zee ukikombia.
Oh guy nimera. Uwe matako ya.
Mkone ya Ronnie Coleman na mkone ya Ted. Ronnie Coleman. Halikuwa bodybuilder. Yeye akili yako ina rana 2 Mbps. But ni sawa. Misi kwa attack leo.
Sendo mina anzanga kutusi watu.
Ted. Misi jatusi Ted. Labda ni weni mkone kuambia.
Ai kwa mimi.
Mnajaribu kuniibia simu.
Sasa tuwezi iba hapo.
Oh, ilikuwa na story
hapa
tayari. Oh, by the way, go back to your story.
So sasa. Nimepanda 2 months enda class asubuhi mapema. Dere makeup atanisho. Guys, ni mtu hata naidani. Kingangi Miss Jui.
Wewe, patanisho ni ya Gidi na Ghost. Patanisho ni ya Gidi na Ghost.
Wewe.
Imposter. Wewe.
Unasema anaitwa nani?
Jaba.
Wewe unasema anaitwa nani?
Gidi na Ghost.
Ati?
Wewe unasikitanga patanisho wapi?
Mimi niko na story mnaitaka mwitaki.
Kama ni ya Jui Gidi Jui Kingangi huyo.
Eh?
Tena ya bro tena. Nilia speed dating.
Oh, hii nilia oh myself.
So huyu mtu alikuwa anaitwa Julius.
Roma loki kienyeji but fine.
Julius amepiga simu. Anataka kurudishiwa bibi yake.
Julius.
Sasa what happened was.
Bado anaitwa Julius.
Ati siku moja Julius ameangalia simu ya bibi yake. Ati ni phone call. Huyo mtu anamuuliza. Umekula leo? So Julius akajump. Hiyo namba ilikuwa ya mbaba akapiga bibi yake. Mm. So after kumpiga
Men in tech.
Bibi yake akaona, mimi hapa hapa niweki, akaenda. So it turns out during the course of their marriage Julius hakuwa hata na pesa. Bibi yake alikuwa analipa nyumba. Bibi yake alikuwa analeta food kwa nyumba. Bibi yake walikuwa wanafanya kazi ya I think mtumba. Eh, wote wanakuwa na bills za nguo. But sasa huyu Julius alikuwa amechukua loan. So sasa ndio aweze kulipa hii loan, alikuwa anakula pesa ya bibi yake. Alafu pia anaomba bibi yake loan ya bill ya nguo.
Akimen.
Sasa si bibi yake ikabidi abaki home juu sasa mtu ashata kumchukulia biashara. I think walikuwa waluya, walikuwa naongea interesting.
Inakuanga waluya. It's always.
You have to correct that. Waluya. No.
Ndio mkuu na mashida mapenzi tu hili Kenya.
Hapana.
Parapanda.
Ni ya tatu. Zimebaki nne.
Walai.
Zinapanga saba.
Zimebaki nne. Kwani hadi hesabu pia ujui jamani.
Ni Biblia.
Wewe ni ule ujui Kiswahili ujui hesabu. Kai. Mapenzi ni yani wewe nyonge.
I'm sorry.
So sasa Julius ako hapo akiambia Gidi. Mimi sijui kama ilikuwa Gidi ama ilikuwa
Gidi. Endelea.
Uni mluya lakini Julius.
Alikuwa hapo akiwaambia ati huyu bibi yake alikuwa anaitwa nani? Jina yake ilikuwa inaanza na Z.
Trufena. Zipora.
Sawa, acha tumuite Zipora. So sasa anasema venye anataka Zipora. Basi sasa shida ya Julius hii hata ilifika mahali kabo Gidi. Julius anaongea. Wa, this nigga can talk. Mama, ni mdaku.
Japanese.
So sasa yako hapo akisema anataka bibi yake arudishwe, akauliza like walikosania nini. Akasema alimchapa jo aliona ameulizwa kama amekula. So si sasa akapigia bibi yake. Sasa akipigia bibi yake, si wakauliza bibi yake like what was the state of their relationship. Bibi yake akasema mimi nilikuwa nalipa kila kitu. Nyumba, chakula, biashara, nini nini. Sasa akasema sasa si venye mnapewa parting shot. Julius alikuwa anaongea mingi. Ah, Gidi akafika mahali akashindwa. Sasa hawa mtu anaongea sana na haiwezi saidika. Bibi yake akasema tu, "We nipe one month, nitakwambia." So Julius akapo, "Please ni unblock." Sijui nini. Alafu hiyo bibi yake tutumite Zipora. Akasema ampe tu one month. Gidi akamwambia ukiongelesha wanawake sana. Ya ta story ni misao vizuri. Lakini nikakumbuka ingine. Huyu na yeye alikuwa amekosana na bibi yake. Simsikize tu.
Julius part 2.
So sasa huyu alikuwa amekosana na bibi yake kwa sababu anakoanga na too many female friends. So Gidi anamuuliza.
Eleni.
Gidi anaitwa Julius.
Mmeniita mluya.
Gidi anamuuliza, hey, na hiyo rafiki yako na wanawake, huoni kama unaweza acha? Then alafu pia akauliza like mbona sipe friends na men. This man continues to say kwa sababu wanaume ni waongo na sijui wa nini. He's a man. He's what he's describing.
Is he wrong?
Yeah, then ni waongo. So alafu sasa si bibi yake tu alikuwa tu ameona like Mr. Ka hapa na mtu mwenye anashinda na wanawake. So anaambiwa siwache kukua friends na wao. Anasema ah, mimi sioni hiyo ikiwezekana.
Sikia mlandi anajibu.
So yo alikuwa analialia tena anataka kurudishiwa bibi yake. Na anaambiwa ukitaka bibi yako wewe wachana na marafiki ya wanawake. Alafu anaulizwa mpaka kwani wewe ni mleko au wajirani wadaku, because bibi yako tu amekwambia it's as simple as stop being friends with a million women. Ya akasema haiwezekani, lakini baadaye anataka bibi yake. Bibi yake akapigiwa. Bibi yake akasema huyo ni mama nini, huyo mama wa building hiyo tu wa ploti mdaku, so hawako hivi pamoja. Patanisho actually haiwork. Watu hawarudiani.
Mimi maisikia watu wakirudiani.
Effect work, inafaa kutubamba.
Kuna mmoja alirudia nguo zake wakarudiani.
Nimesikia patanisho for like almost every day of this month, every time nimepanda matter.
No, G, take notes.
Na hawarudiani.
Yeah, take notes ni mbona hizi pata kitu.
Anyewe. Mwambu unampenda kama aragwe.
Bas.
Works every time. What? What?
I won't pay mic.
Anyway. Wewe umemaliza studio yako ya patanisho?
Si mwaambie haiwork.
Yoyote ndio tuambie haiwork.
Jini lisahau hapo.
Inafaa kutubamba. Inafaa kutubamba.
Hakuna mtu amecheka hata. Umekuwa shoga ya nini?
Umekudili.
Awe.
Hey, tena hapo unaenda hivi.
Umejiona mclever.
I know.
Took out of pocket kama hongo. Kayo hivi yako. Pole mawia, Jakey, I'm sorry.
So unatumia wangu ado, wende ununue wig ama hii ni ile unaambiwa enda kula supper, ununue nao wig.
Ya ta si wig.
Hii ni nini?
Iyo mnipate kando.
Fudhi.
Sinduambia ni mop.
Ni
mop imekula dai.
Yuko, anaenda kukinyozwa wachukua zile nywele alafu anaziunganisha.
Kwanza ude mnimnoma crochet, labda hizi alinini?
Ame crochet again.
No, the funniest thing is it's actually crochet hair.
Huh?
Huh?
Ebu tuwa tuwa.
Can I actually do that?
You don't draw.
Wait, you can actually crochet hair?
Ebu ino isa.
What, ame crochet?
Oh, ame crochet nyele?
Yeah.
Sutetone.
Si uwezi toa.
Si uwefanya.
Is it painful?
Unashuka lines kwa kichwa yako.
Is it painful?
Alafu unaeka nyele.
Is it painful?
No. It's actually very light. It's nice.
So unezeke yuko afro.
Eh, hey, yuko saya kitaka lines na mshuka lines na mweka.
Yuko afro. Finally. Tumepata dawa.
Badala. Badala kwenda taki hair transplant. Tunaenda kwa Maia. Maia atakusaidia.
Yuko, usijali bill ni kwa thige. Wewe ndio.
Oh, sawa. Can convince.
By the way, huja maji
na pay bill. Maia uko na pay bill. Maia. Uko na pay bill? Uko na pay bill? Tadai kulipia yuko.
Eh.
Ah.
Na unaweza songa fudhi. Ndito
songa wewe. That's the hair you have.
Baba Jaime.
Kana taka dread ama fade.
Kwa fudhi. Fade kwa fudhi.
Anataka fade.
Stingo bro.
1 minute.
Fade kwa fudhi.
Eh. Usiye kwenye drama.
Eh buda. Ezileni.
Ngoja wewe, hautasikika kwa mic, utakuwa tu unapiga tu kelele background.
Vitu zimesikika hizi episodes, you can out on the shtuk any further.
Like vitu yuko amesema
mimi.
Aki yuko.
Vitu yuko usema hii podcast.
Eh, sure.
Nazidi hadi kulelewa.
Sawa. Ni kama kunanga usaidi tu.
Aya na
kama kunaanga hiyo.
Ya kunaanga. Most of the time ni leni ukua nazo
hivi. Okay sawa.
Zangu za kuanga 2 3 lakini
kali. Ah, when you close second.
Zote za simwata za kuanga na
basi. Inafikanga mahali inakuwa. Who said that?
Leni simwata. Hivo si ndio?
Zi lakini unapatanga za leni zinakuanga kali zaidi.
Hapana.
Kona list.
Wewe ulisema sijui unaweza fanyia mtu. Oops, kidogo ni haribu.
Ah. Na tena mtu ni judge. Freedom of speech.
Speech unataka ku
Ilicha Ilicha.
Nimesema hiyo.
Yes.
Kai.
Hajasema hizo words
kifuatana. But he implied it. Yes.
Nilisema nataka kwa mog.
Kwa nini?
Kwa mog na
gari.
Guys, me I'm done. Bye. What?
What?
Hizo ni vitu hiki chofikiria, lakini masoma hizi fikiria.
Wow. Na madem.
You got no bitches.
Zi, lakini madem si hawa masoma watamsort.
Manzi.
Like, 2-2-2, hiyo ni 6. Out of 6, leni wezi kosa
hata. Leni is unsalvaged.
Wow.
Shit.
Oh. Ati nini?
Ati ngoja, ukipatia nani dem?
Ukipatia
nani dem? No, trust me, you're gonna, zi.
Yo tu so tuweke avieta.
Eka avieta walai. Invest in being a pilot.
Leni akipata dem.
Rapture.
Nakwambia utasikizo
tu. Leni akipata dem. Sponsor the first date. Chasema.
Walai.
Ama tumweke.
Wewe zikuta ngoja sima ile nataka. Sima ile nataka. Sima ile nataka. Wewe.
Ishasemwa.
First date ndalipa sakata.
Unaenda ni
mnaenda date.
Wait, guys,
that's the episode.
Wewe unalala class.
Kwanza alikuwa nakaa kwa kona, alikuwa nakaa huko.
Eh, same. Ndiko kwa kona mimi siko nalala. Mimi niko Alliance.
Ndalipa DJ.
Pia si mota liko huko.
Nani?
Pia hizi.
Oh, true.
Ubrana kwanga ready, I want to ready vita.
you need this everything unasema.
Nani?
Hai.
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 Nani hadisi mwata hapa? Huu mwesike kituka hiyo.
Na wewe ni mielda, tunakukukai.
Kwa hiyo kwa miaka ngapi?
Lakini hapo kwa collaboration.
Hapo ulikosea sana
serikali. Kirogo tashwish.
Mepadu mnaendelea.
Bebadu.
Simturus.
Bebe si mwata mekatilia likuwa mewezo.
Bebe ni swali miyako. Kwa hiyo kujua.
Wow.
So, it's a rap.
For who?
Lin.
And your fallen comrades.
Check
it. It had to come.
Enda soma Kiswahili kwanza ndio niongeleshe, sawa? Na ujue hesabu pia.
Sijali mabeshtonga kwa hapa.
Hapo watu wakitengeneza midhali na mizembe.
Nini unaniangalia hivyo? Hakuna. Nini unaniangalia hivyo?
Hakuna.
Sijali simota. It's okay, don't remove your pain up kwangu. Unajua You are your new friends.
Umejiona?
It's your new friends. Your old friends in the museum. We can visit them once in a while.
Wrong here niende ni open up kombe ndo wazimu lakini sio.
Ai, simwacha. Sisi tunajali mental health.
Jamja kelo just alipata brother yake juice.
Sisi huko tunajali mental health.
Ndio nakula kichwa samaki. Na kidheri.
Ati Yanan Kichwa samaki
na githeri. Yoko mo slap by the way. Kichwa samaki na githeri na slap. Yo shit ina slap. Kwani
Mbona jambo na nanuka break?
Siku sema bibi.
Hey. My lord.
Hey.
So tukafunge. Naona ni cut me. Exact tukafunge sasa. Been a while.
31.
Watu wamekula dizao. Lakini simu ataja DC wa leo.
Kwanza ameponea leo shit.
So watu wanadai kupeana nini? Nitanga nini? Ni sawa.
Madam.
Hiyo kitu wewe ufanya.
So nani anadai kwanza? Mauya. Parting shot.
Watu wajaongea waongee.
Oh, watu wajaongea mnadai kuongea?
By the way.
Ambia hata watu mbaya wasikie sauti mbaya.
Wewe mtu atote na mkaribia bwana.
Sauti nzuri. Akona jezi ya Real lazima tuheshimu. Enda karibia kwa nini nani?
Sana sema nini?
Si unaambia watu bye.
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 Unaki au ni akina nani leni unaletanga huko?
Wewe Musi na Susie tu.
Hizi salimia hata jirani. Lakini hii inakuwa ya Waluya.
Tenda kisalimia majirani ni haina zendayo.
Naona world boy kitokea.
Nini? Si ni majirani, upendo usipende.
Real. Efi.
Bye.
Ulikwenda kuangusha lines. Ulikwenda kurap. Tunaanza kuangushia beach ba. Duch.
Unaweza
fungua online stop. Yes, we chat
from here. I was
disappointed.
You actually believed.
Aya, watu.
Jana ni zara freestyle.
Mkili anaweza.
Definition. Yes, Chris.
Copycat.
Like at least I rap. Kuna career, at least
there's a. Kwa jina yake msanii copycat.
Lil copycat.
Gloria, parting shot. Parting shot.
Mwafanya kazi fingerprint imeisha.
Atasikia baadaye. Utasikia baadaye.
Itabidi kama excuse episode.
Hivi ndio utaenda mbinguni.
Excuse that episode my brother.
Hivo ndio Leni.
Na maana ako Chelsea.
Kama Chelsea.
My lord.
Tige tupatie parting shot jo.
Asa naza jamaliza
kuongea. Naza
jaongea. Oh, okay, mada.
Shame.
Leni sikiza sasa.
Ni yako Leni.
This is
for
yourself.
You.
Brace yourself.
Kuna dawa kuniimbia.
Brace yourself. Sio
si ameona singers ndio anakupanda.
Ngine akubamba.
Brace yourself.
Niko nseme achane na wanawake wengi but nikakumbuka.
Oh.
Wewe oga.
Damn.
Wale ile zikuleni atapara dem hatutarest. Umzee atatuwekea
kwa. Siwezi waambia shilibu ana kwa macho mbaya.
Mimi naongoja upate dem uachwe. Uachwe. Ukiachwa. My God.
Unakumbuka
episode tutakuwa tu mimi na wewe. Mimi, me and you.
unakumbuka ile episode yenye Shilibu aliachwa?
Mazee, karibu nilie.
Uko na baji.
Wewe unakuja kutuambia umeachwa kwa podcast.
Episode ingetoka saa hii.
Alisema
I'm simple. I'm single. Unakumbuka after kila episode, I want to give a shout out to my girlfriend here.
Usijali. Mimi nishasema. Na nakwambia tu sasa hivi. Huu kiachwa. I will find you. Na nitakucheck it my friend.
Pige tu pesa. Pige tu parting shots.
Nilikuwa nataka kusema in the first episode of the year yenye tuko wote. So yeah, shout out to everyone for coming.
Oh, thanks.
Nini nyingine? Let's bring shame back, guys. Kuna watu tu, they're a bit too comfortable.
Euclid Mwendwa is a bit too comfortable. Kioko John Mwendwa.
Kioko.
And it was Kioko.
Kioko, I believe it.
Unacheka jile nojesike mali anatoka.
Timbuktu.
Unajui na rhyme na jina yako.
Then when I find you,
eh?
Utafanya nini?
Utadu.
Utapop kama babu.
Osha wig kwanza.
Hey. Oya.
Kwa biwi game wewe unaweza pita hapo na mkiru kitangi hivi cash.
Na kwa muuliza chukua wig yote mpige na bizi tuvumbi.
Anyway, nimemalizia patisho yangu hapo.
Na hata ako na.
Zii nimedu.
Tutakuambia baadaye.
Let's finish watu this. Watu wapigane, jonde home.
Yes, ya watu wengi. Tutaongea.
Tunaenda home?
Ati?
Okay. Real.
Unaenda home kwani ni Michael?
Unaenda home.
Unaenda home?
Unaenda home.
Watu waende home.
Unaenda home.
Ni sawa ni Friday lakini.
Drag users mnifuate.
Oh guys, bana. Mimi bana na invite playoffs. Mkuji hata mnisupport bana. Skesho.
Hey, oh. Ngo. Miskuji.
Hata wewe sitaki ukuje. Hai.
Uko je? Ndio
associate na mtu ajui Kiswahili. Sasa polisi wezi ongea Kiswahili. Kianza kuongea English na polisi sitongea.
Do you know who my father is?
Unaanza
kusema who my father is? Hivi tachakula mtapeleka nje sasa.
Uko jealous?
Hapana, naona ukikula kila kitu.
Unajua uko njaa.
Mbona tukukule pia mshenzi?
I think parting shots zilikuwa zinaendelea.
Ngoja wewe.
Sigewe mada.
Amemaliza.
Shot it.
Shilibu atupe parting shots.
Shit. Anyways, it's good to be back. I'm happy. I'm happy seeing all your ugly faces. So anyway, it's good to be back. I'm back.
Eh?
Nimerudi.
Si utenda kinyo.
Leni tupe parting shot.
I've come back.
Eh? Dogi tupe parting shot.
As you clearly dulce. Siku moja mtanana kwa TV na mtanino.
A very strong line.
Tokyo TV.
Ni mko na TV?
Ndio na imagine wa wili hadi sasa.
Nini? Ha? Ngoja ati nini?
Sikia. Wewe Leni umemada.
Kuangalia manuva na kila
kitu. Na ina nani?
Mwangalie.
Mimi na nani? Ngoja sio wili.
Wewe washilibwa. Si mimi niko mbwa hii.
No.
Yaani acha ni enlighten kitu amesema. Yaani ana imagine nyinyi as great friends.
No, shut the fuck up. Sorry.
Soldiers.
Coming together.
Bora si mila skumiwa.
Beep hapo. Beep.
Et shapata.
Wewe Leni tupe parting shot. Wewe Leni. 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 Parting shot imesha.
Mimi niko na content
yangu. Wewe
Azizi.
Ngoja naenda nani?
Ndachapa mtu.
Naenda nani?
Niko na TikTok yangu solo yangu.
Sijibu demu yako anakukata.
Ah, mko jealous. Mko jealous. Mwanga vibaya.
Leni.
Kwani mko jealous? Iko nini? Hadi mimi siko bro kwa na wewe lakini kwani mbaya?
Leni.
Guys, pause.
I'm done.
Take a breather.
You know the women who like me outside and you're saying that.
Shut it. Wewe mluya.
Nimemaliza hako.
Hey.
wewe acha mimi nimalize. Na guys, follow our socials. Kutoka leo. Kuna beef. Check you clip don't be out to socials. Mimi nimemaliza.
Simu hata tupe parting shots.
Simu tu nyes.
Ndio nimeshinda kuongea.
Simu tu dada.
Mko na siku njema na wiki but. Jongo mwai katwa lower lip.
Hey, kwani mimi huko? Hey.
Story for another day, you know.
Verasi yuko. Via Somali.
Mike 2, ni Mike 2 nimeipata.
Nikimi yuko.
Wa? Ukiitwa Nikimi yuko.
Sima tu memada.
Verasi yuko.
Eh, tani malize hapa.
Mimi nitafunga hiki kitu.
Mkuwe na siku njema. Nitafunga hiki kitu. We lakini mjue ku observe time bana.
Real Leni.
Next time Leni.
Observing time.
Na shilibwa.
Time.
Oh, nickname yake mpya ni Mamiwa. Story for another day. Eh
hey, Mami.
What? Anyway, hii episode ajasema kusema but nothing. I think tumesema something along that line. Umedisiana 90%.
Ilko basically reunion episode man.
Mna reunite nini?
Sisi tunakuanga hapa na simu hata.
Couples
yenyewe. Reunion ya nini?
Ya nini?
Mna reunite nini? Anyway, kwenda siku njema na wiki
smart. Schizophrenia.
Tutakukula.
Eh, we cheti bro. Mimi niongelei. Mimi niongelei bro. Mimi niongelei.
Niko nimemaliza.
Shit. Nimekumaka. Nimekumaka.
Mawia. Mawia.
5 years.
Anapigia Leni kama
hata kama ni 5 years tutaku.
Mawia, mawia. Mawia. Mawia.
Ushe mbona si mwata lakini?
God. What are you so new?
Imagine si mwata ikiwa bichu wa mtu. Si mwata ikiwa bichu wa mtu.
What? Yuko malize hiki.
Mawia, tupatie parting
shots. Mwata
wea naongea. I wish you guys stronger relationships than patanisho. Yenu ito kama hiya kina Leni.
Wee, Leni na nani?
Wapate love.
Oh, Leni na Shilipo.
Wapate love.
Strong relationship like that.
May I pray for your failures. You can't relationship.
Mukwe na good day,
na good week. You ask him first.
When you wanna end up Caribbean exam.
Ah, na good luck to us when you transition to second semester.
Okay, bada mkushule.
Eh, sawa.
Eh, uji Kiswahili.
Ah, nimeuliza tu.
Eh, sisi uko na beef na Kiswahili yake.
Man,
unakosaje kujua Kiswahili? Na wewe ni Mluya. Yuko anajua Kiswahili ni Mkamba.
Ajui anafaa kwa shemeji.
What? Shemeji ni nini?
Na si think kila mtu amepeana parting shot.
Eh, Euclid maliza.
Wewe peana parting shot.
Wewe
peana parting shot.
Amerosti.
Sali. Wewe.
Tunaweza
kudinga. Tunafunga.
Uweza misha hii episode yote.
Tunafunga. Tunafunga zii.
Tufunge kama Waislamu. Happy Ramadan by the way.
Ah, happy Ramadan.
Shit.
Ramadan Karim.
Ramadan Karim.
Ramadan Mubarak.
Yeah, yeah.
Yeah. Yeah. Shit. Najua na Muislamu. Nilimuuliza wako na how many weeks to go? Yeah. Ndio umeingiza siku 4.
Shit. Siku 4.
Wewe wana madawa? Wana madawa ku fast
game. Jirani yetu ni Muislamu, lakini mchoyo.
Oh, ule mwenye anakonga cross. Wee. Unajua nime. Unajua.
Wee, yuko malize.
I always have somewhere to go for Ramadan.
Ramadan Karim.
Yeah.
So, West I count.
Wee, tu ni muhuni.
Yuko naishingi kadem. Unawa venye madema wafai kukosa food. Wafai kukosa.
Zi yukli ni kadem. Anatoka home bila pesa na atalewa, atajibamba na rudi home.
Anatika kwa nyumba.
Siku moja hata dinyo huyu akiendelea hivi.
Mmethreaten watu wili leo.
Nimesikia kuna client.
Zima,
zima. So under the Mugumo Tree podcast is thrives in mental health.
Yes, yes.
We care. So follow us Instagram.
Don't follow us at night.
the_UMT_podcast tuko TikTok the UMT podcast unaweza tupata Spotify, Apple, Google, so zote podcast nani hivyo ama
tutawaambia venye pigi alikuwa aibu.
Oh, exactly, yeah, don't follow us at night.
Real. You need next time.
But next episode.
Mimi nikifuatwa usiku,
na utamdinya.
Huu mwizi ako na miguu niponye. Because nikikushika.
Nyonge kitu, nyonge.
Nikikushika.
Bado nampea mic.
That's all for today. Bye.
Bye.